Peter Miles. Maisha yangu yote imeisha, pesa yako yote nisitaki. Ninataka wewe nipe penzi, ninayo mengi moyoni ya kukueleza. Nitarudi tena, wengine wote wananifuata, na mimi sasa sina haja nao. Wanasema wananitaka, baby mimi mina kutaka. Wengine wote wananifuata, na mimi sasa sina haja nao. Wanasema wananitaka, baby mimi mina kutaka. Baby wewe, nakuliza wewe, wasichana wote, nauliza nyinyi. Nataula dema kwangu ili ni okai na style, Peter Miles said he ala dema loser. Wasichana wote, nauliza nyinyi, minasema mimi, nitarudi tena. Aliga lafi confirm, adema run from. Wengine wote, wananifuata, na mimi sasa sina haja nao.